anditsho neli langa kwasuke kwavamnyama oh anditsho neli langa kwasuke kwavamnyama oh kubaka lokumnanvuyo umzozwana injabulo ya yeye xeshana oh anditsho neli Ditionele, litionele, nalinditionele, kubaka lokum nanvuyo umzozwana, injabulo yam.